ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri Facebook na Twitter mudusanga kuri @ radio yacu, naho waisha tu radio yacu voa.com ni kuri site yacu musanga ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya karindwi ndamubona hariya canka ubuhanga bw'ibyuma. Dieudonne Cyubahiro ni urimo kumfasha kwakira telefone zanyu no gutunganya ibiganiro muri studio ya karindwi hano Washington DC. Jeffrey Mutagomano yamwumva kuri micro. Ikiganiro ni muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga iri n'Ijwi rya Amerika nkuko bisanzwe rero buri munsi saa 10 tuba turi kumwe mu kiganiro nk'iki. Ikoreshwa rya internet n'imbuga mpuzambaga ryariyongereye cyane mu myaka ishize ku buryo kuri ubu zimaze kumenyerwa nk'igikoresho mu nzego zinyuranye, harimo ibyerekeye ubushakashatsi, ubutegetsi, ubucuruzi n'izindi ngeri zitandukanye. Isano iri hagati ya internet n'abatuye isi muri iki gihe iragenda yishimangira cyane ku buryo mu myaka iri imbere bizaba bigoye gutekereza isi itagira internet, nubwo n'ubu ahenshi ariko bimeze. Gusa iyi sano igenda yiyongera n'imimaro ikomoka kuri internet nayo irushaho kugaragara, uko kandi na kwavuka ibibazo bigendanye nabyo nko kunanirwa gukoresha internet cyangwa izimbuga mu rugero rukwiriye, igahinduka nk'ikiyobyabwenge kuri bamwe nko kugira imyitwarire inyuranye niyemewe n'amategeko cyangwa kongera urugomo n'ibyaha mu muryango mugari n'ibindi. Abashakashatsi benshi biganjemo abakoze inyigo kuri iki kibazo mu myaka 20 ishize bemeza ko internet by'umwihariko imbuga mpuzambaga zifite uruhare runini mu myitwarire y'abatari bake muri iki gihe. Mu ruhererekane rw'ibiganiro Ijwi rya Amerika yabateguriye kuri iyi nsanganyamatsiko, mu kiganiro muri sanga duheruka kugira twibanze ku byerekeye ihohotera cyangwa se ihohoterwa ikomoka ku mbuga nkoranyambaga, icyo ari cyo, uburyo rigaragara kuri izi mbuga, aho ritandukanira n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, n'uburyo rubanda ishobora gukoresha izi mbuga mu bwisanzure hatabayeho gusesereza cyangwa guhohotera abandi. Icyo gihe twari twabatumiriye impuguke mu byerekeye itumanaho n'imenyekanisha, akaba umwe mu baheruka gutsingira ibihembo by'umuntu ufatirwaho urugero mu bakoresha neza kandi bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Twitter bari mu Rwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi turibanda ku ruhare rwa internet n'imbuga mpuzambaga mu guha icyerekezo imitekerereze cyangwa imyitwarire ya muntu, cyane cyane abazikoresha, icyo bimaze guhindura mu bijyanye n'imyitwarire cyangwa imitekerereze n'ibyakorwa ngo umuvuduko w'iterambere utazamira bunguri ubumuntu mu muryango mugari. Uyu munsi twabatumiriye impuguke mu byerekeye ubumenyi bwa muntu, muganga Albert Gakwaya, ngo adufashe gusobanukirwa n'ibyerekeye uruhare rw'izi mbuga ku mitekerereze n'imyifatire ya bamwe mu bazikoresha n'ingaruka zimaze kugira ku migenzereze n'imyitwarire y'abatari bake mu muryango mugari. Ndabona ubanza ku buhanga bw'ibyuma bakimushakisha, ntabwo umutumirwa wacu araboneka, ariko biramutse ataraboneka reka duhite twakira ibitekerezo byanyu kuri iyi nsanganyamatsiko. Duhe ijambo Cyril ku murongo wa telefoni ikaze mu kiganiro muri Isanga. Cyril,
amahoro. Amahoro cyane.
Amakuru, amakuru Cyril.
Amakuru ni meza, turakomeye. Namwe mumeze mute?
Turaho cyane. Uherereye he Cyril?
Mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu karere ka Kayonza.
Yeho, ikayonza na amakuru avugwa na yahe?
Ni meza rwose, turashima Imana. Hari n'umucyo muri ino minsi, nta mvura ikabije none iri kugwa.
Nuko rero waruhamagaye kubera ino nsanganyamatsiko twari tuvuzeho ibijyanye n'imyitwarire y'abantu bakoresha imbuga mpuzambaga, cyari igitekerezo wenda kudushyikiriza?
Yego, igitekerezo nari ngifite. Mbere ya zindi z'imbuga nkoranyambaga wabonaga yuko abantu uko bari bameze, imyitwarire, imitekerereze, uko byabaga bimeze kera, ntabwo ariho kuri ubu ngubu bisigaye bimeze. Ubona yuko abantu twarahindutse, abenshi ubona ko duhugiye ku mbuga nkoranyambaga. Umugabo n'umugore usanga umwe ari hariya ari gucatinga n'inshuti, ari kuganira n'inshuti ze, umugore ari kuganira n'inshuti ze. Rimwe na rimwe ugasanga ntibita no ku burere bw'abana, akenshi nk'umugore akaba arimo aronsa ariko ari kuri cati, ntamenye umwana niba ibere ryavuye mu kanwa, ibizemwe akaba yamwonsa mu maso cyangwa ibere akarishyira mu gutwi, bitewe n'ibyamutwaye wenda nko kuri WhatsApp, bitewe n'ibiganiro arimo araganiramo.
Ngira ngo ni ibyo ngibyo bifitanye isano n'impanuka zigenda ziniyongera mu mihanda muri iki gihe. Ubona umuntu agira atya akagenda ashaka kwereka bagenzi be ko atwaye imodoka cyangwa se asa neza, ugasanga yuriye umukoki na kumukingo
cyane. Rwose ibyo bintu bigenda bibaho, ugasanga bose abantu bararangaye cyane, ugasanga mu kujya gusenga umuntu yagiye gusenga, ariko niba wenda nge nsengera muri kiliziya Gatolika, ugasanga umuntu ari mu misa ntakurikiye, ahubwo yibere kuri chati, nabyo ugasanga ni ibintu ubona ko biba bitari byiza, nyine bigenda byangiza umuco. Ikindi ni ikijyanye n'imyitwarire, ugasanga nk'umuntu ibyo abonye kuri interinete usanga ari byo akurikiza nk'urubyiruko rwa none, ari kureba amafoto y'abantu bahanze, inyogosho, imyambarire, ugasanga ibintu bidahuye rwose. Iterambere ni ryiza, ariko kandi nanone bisaba ko umuntu yirinda gutwarwa naryo, akabanza akazirikana ko ari umuntu. Nk'ubu impanuka iraba ahantu, aho kugira ngo batabara abantu ahubwo bakihutira gufotora kugira ngo batabare n'umuntu babe bamujyana kwa muganga. Usanga ikintu bari kubanza gukora ni ukubanza gufotora, nimurebe ibintu bibaye ahangaha, kugira ngo bihutire kuba batabara nk'umuntu bagahera muri ibyo ngibyo.
Cyril ikayonza, reka ngushimire cyane, kandi tubondereho dusuhuze n'abatuye hakurya hariya za Nyawera, za Ryamanyoni, za Nyagahandagaza, hariya bita kuri za video Rukara ku kimodoka ho hose igahinda ho kuri misiyoni na kuri Muhazi hariya ku mbuto z'amahoro, mwese mukomeye, Ijwi rya Amerika rirabatahije cyane. Cyril ugira umunsi mwiza.
Turabakunda cyane, namwe mugire umunsi mwiza, Imana ibarinde.
Ku buhanga bw'ibyuma rero bambwiye ko umutumirwa wacu Dr. Albert Gakwaya ashoboye kuboneka. Albert, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
murakoze cyane kandi basabye imbabazi nagize ikibazo cya technique nta namenye ariko ndembashe kuboneka murakoze cyane
tugize amahirwe iyo tutakubona ntabwo twari buze gushira inyota iyi insanganyamatsiko dufite kuko tugutegerejeho byinshi usanze turimo kuvuga ku ruhare rw'imbuga nkoranyambaga mu myitwarire mu mitekerereze mu migenzereze ya muntu reka tuhera naho ngaho tukubaza urumvise byose rero arimo kuvuga bimaze guhinduka ariko ubundi kugira ngo imbuga nkoranyambaga zihindure imyitwarire biba byagenze gute niki kiba cyahindutse mu gutekereza
murakoze cyane nsanze arimo kuvuga bisa nk'aho birangira ariko ibyo yavugaga nibyo kuko ni ingero nziza ko imbuga nkoranyambaga ni kimwe mu bintu byiza bitanga amakuru umuntu atavunitse bishobora gutuma umuntu nawe ashobora kugira ijambo harimo bamwe mu bahanga cyangwa se mu bakire mu bavuga bati kugira imbuga nkoranyambaga zabo bwite birusha kugira ingoro nshingamateka kubera ko uvugira aho ushaka kandi ntagire n'ukuvuguruza ntugira opozisiyo muri ibyo bintu ni ukuvuga ngo wivugire ibyo ushaka mu gihe ushaka bikunezeza bikazamura icyubahiro bikanarema wowe uwo wishakiye uwo bita selfu uwo bita umuntu ideal umuntu wakwita umuntu wiremeye ushaka ko rubanda ruzakubonamo ni nako rero uwo muntu rero iyo abantu bamwubashye wa wundi wiremeye uhishe wowe nyawe ufite ibikomere ufite ubwoba ufite ushobozi bukeya icyo gihe nk'umuntu ubikoresha gutyo twe tubyita inzira iganisha mu nzira yagutse iganisha kugana mu biganza by'indwara zo mu mutwe ni ukuvuga ngo ni uburyo umuntu akoresha kugira ngo ahunge uwo yari we afite ubushobozi ubwo yifuza kugura kuba nka we
mu yandi magambo
ndimo kumvikanisha neza icyo nshaka kuvuga kuko buri muntu uwo ari we wese ashobora kuza akazinduka akiyita umwastronaut akiyita umuntu uguruka ugenda mu bigendajuru akaza akandika ibintu ku mbuga nkoranyambaga abikura hirya hino ntagira umunyomoza noneho akita n'irindi zina akandika cyangwa se akaza akaba yatuka nka minisitiri akajyamo akamwitaho rwose akamubwira uko ashaka ndetse wa wundi nawe akajya amusubiza muri rya zina n'undi yise hari nk'abantu ujya kumva ngo gahanga kananiye abagugunyi cyangwa biki ugasanga noneho aratukanye yise igitangaza akoze wa muntu w'intamenwa wa muntu uteye ubwoba wa muntu ushobora gukora ibyo ashaka icyo gihe urumva ni icyubahiro yiremeye ni ibyishimo bye avuze ibyo ashaka igihe abishakiye abantu barabyemeye ntibanabyemera gusa kuko nta n'ukundi banabigenza nta n'ubundi burenganzira baba bafite kubera ko kumushaka ni ukujya gucukumbura
aho rero uvuze ngira ngo ni naho ruzingiye aho kuba hariho ubwo budakumirwa cyangwa se umuntu ashobora gukora uko abyumva ntihagire inkurikizi za ku kanya cyangwa se z'igihe kirambye zibaho ni nabyo bituma umuntu ashobora kurema undi muntu utandukanye nawe yifuza uko abishaka
ndetse udafite naho kuko n'ubundi buriya muri twebwe uko abantu bose bagiye baremwa kereka baremerwa mu bantu babi ugenda uremwa uwigishwa za kirazira nazakirazira rero murumvikana ahangaha ntawe uza no kutumenya ndurumva muri kamere ya muntu yumvikana nawe ubwe na yakirazira imubuza kumubwira amagambo mu ruhame amagambo ashobora gukomeretsanya amagambo aburira undi cyubahiro amagambo ashobora kuvuga ibintu byose uko biri kandi bibujijwe kuba byavugwa mu ruhame bitewe n'umuco runaka ni ukuvuga ngo rero ni ahantu bigenda bipfira n'uko umuntu kuri zirya mbuga usibye kwishimisha wandikaho ibyiza byakubayeho ushobora no kubikoresha mu bintu bibi ugatuka umuntu ukavuga umuntu icyo watinyaga kuvuga bya bindi abana bo biyemerera kuvuga ugasohora ufite mu mutwe hameze nk'aho abana ndetse hari n'aho bigera bikabaho ko ba bandi bo bita les antisociaux abishimira akababaro k'abandi abashimira no kubabaza undi muntu nabo bagira ubwo bakihisha nyine inyuma y'izo mbuga ntizigize icyo zibatwara wa mugari ntibibagireho n'ingaruka nkuko bikwiriye kubagiraho ingaruka ugasanga nta kintu umuntu atinya arahora ashimishijwe n'ibyo bintu bikazamura rero iyo ufite ubwo burenganzira bwo kuba wabwira umuntu iyo wishakiye uburenganzira bwo kwiryohereza uburenganzira bwo kubona amakuru igihe ushakiye uburenganzira bwo kwandika ibintu ntagire ukubwira ngo ariko biwanditse ntabwo ari byo wakoze ubuhe bushakashatsi uburenganzira bwo gusohora ifoto y'undi muntu mwabwiranye nabi cyangwa mufitanye ikibazo ukaba wayikoresha mu bundi buryo uburenganzira bwo kwitirirwa ikintu utari cyo uburenganzira bwo gusohora ibintu bakabishima uburenganzira bwo kuryoherwa icyo gihe buzamura ibyo bita ikigero kinini cyo kubyara intumwa twita intumwa zisembuye zikorwa n'ubwonko zitwa dopamine ziga z'akanyamuneza twagereranya n'ibiyobyabwenge bindi aribyo nyine simbyita ibiyobyabwenge ni ibihinduramikorere isanzwe y'umutwe nk'inzoga cyangwa se ibiyobyabwenge bibi bya bindi nka za heroine kokayine na bikoreshwa kugira ngo umuntu yibonemo ibyizere by'ako kanya biri ibyo bitari byo ariko ibyishimo by'umurengera n'ibindi byinshi numva nabangarukira aho ngaho kugira ngo mbabwire ukuntu ibyo bintu bigira intege bigirira akamaro umuntu ndetse kuko buri wese iteka ryose dukora ubuzima bwacu duhora dushaka ikidutera akanyamuneza ikidutera ukuntu ikidutera kugirirwa icyizere ikidutera kubonwa neza niyo waba uri umuntu usanzwe ufite ubusembwe runaka bukunda no kugucika hari abantu muzi ushobora kutamara nk'iminota itanu adakoze nk'akantu abandi bagaye noneho kwihisha inyuma ya cya kintu akaba yagikoresha ndavuga za mbuga zitagira abazikontorora ariko harimo zimwe zikontororwa ndavuga nka YouTube iyo ushyizeho umuziki w'abandi iragucakira yo hari ikirombo cyita kigufata na Facebook rimwe na rimwe mbona bagucakira ariko izindi kenshi na kenshi ubona hari nk'abantu batukana byose rwose byeruye bikamara n'umwaka imyaka ibiri cyangwa itatu n'itanu ugasanga nta kibazo biteye ariko izo zindi zo nabonyeho wibeshye ugashyiraho ikintu umuntu yavuga turandinganije ukabona barakugurukanya bagukuyeho mwarabibonye hari umukuru w'igihugu gikomeye cyane ku isi batumbagije rimwe agira ibyago urubuga rwe bararufunga ariko ni benshi binabaho ndetse banabikoresha nanone mu
ushatse kuvuga uwari perezida wa Amerika Donald Trump ngira ngo
byaramubabaje cyane bamera nk'abya bindi byo mu ba Yehova bita ngo gutenga umuntu bakaguhamagara ngo ngwino tugutenge bakagenda yaragiye biramubabaza cyane ariko urumva
ahantu
yabyikaga akandika ikintu ashaka akabwira ikintu cyose ashaka rimwe na rimwe benshi babikoresha kugira ngo bagire popularite bagire amalayike bagire n'amasondaje abanyapolitike ariko hari igihe biba birengeze za kirazira tugomba kuremera abana twabyaye tugomba guhora turemerwa mu buzima buhoraho kuko ku munsi uhoraho uko bihoraho iteka ryose tugomba guhora dushyira mu bikorwa za kirazira kugira ngo tubashe koroherana mu buzima bwo kuri ino ariko rero ibyo ngibyo urumva aho ngaho ntabwo biba byoroshye kubikuraho umuntu azinduka akagutuka muri rindi zina ntubasha kuba wamukurikira kuko amategeko ubundi niyo adufasha kubahiriza za kirazira
yego reka
ndumva nakererewe nari nakererewe ngerageje kuvuga byinshi mu gihe gitoya ndagenda mbijya mu mizi gahoro gahoro
nta kibazo reka dusubire ku mirongo ya telefone hariyo abantu babiri hariyo Marcel Twagirayezu na Pierre niyo duhere kuri Marcel ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi ry'Amerika
murakoze cyane bwana Edi Rwema
nitwa Mutagoma
pardon Joseph Mutagoma n'umutumirwa ndamusuhuje
yarakumva
ndi Kigali mu Rwanda
komeza
ni ukuvuga ngo kuri poste mwanditse ngo ni iki cyakorwa kugira ngo imbuga nkoranyambaga cyangwa se imbuga ngurukana bumenyi nk'uko abarundi babyita zitazamira abantu njye ngira ngo ahubwo zatangiye kwemera ahubwo wundi ikibazo ni ukugira ngo zibamire bagwe mu nda yazo ngo pak kuko iyo urehebye uburyo zikoreshwa njye nditangaho urugero nshobora kwemera kwigoma isukari kugira ngo mbone amayinite yo gukoresha
kubera ko yakeneye kubera ko yakeneye cyangwa kubera ko wumva hariyo ako gatima kare hare
agatima kare hare anuvuga ngo iyo ntari kuri wireless cyangwa se wifi nkaba ndi gukoresha internet nkoresheje amayinita yasanzwe tugura kuri MTN cyangwa kuri Tigo iyo ndahantu ntarabona ibyo byose ndanananuka umuntu akabibona kuko mba mpangayiki
aha
aje kwibaza ubwo kibazo niba ari uburwayi ntabwo mbizi kuko
buhagaze gato niba ari uburwayi kubera ko turi kumwe n'umuganga arabikubwira reka tumubaze bwana kwaya wumvise ibya Marcel ukuntu bimugendekere yabuze internet ibyo wabifata nk'uburwayi
ye na bifata nk'inzira igana mu burwayi cyangwa se byabaye burwayi burundu kubera ko niba bigeze ubwo bigira ingaruka ku mubiri fizike nuko aba yaratangiye kugira ikintu bita dependance cyangwa se addiction kuko aho bitandukaniye dependance na addiction mumbabarire ni amagambo abiri abantu benshi bakunda kwiteranya ariko muri psychanalyse na psychotherapy psychanalytique biratandukanye koko dependance yo ni igihe umuntu bagiye kumutusa icyo kintu ugasanga agize ingaruka mbi nyinshi ku mubiri harimo gusitira kurwara kunanuka ndetse no kumererwa nabi ndetse ariko uyerekeye na addiction ni uburyo bw'umurengera bwo gufata cya kintu ahubwo ukagifata bidahagarika ukagikoresha ku buryo n'ubuzi ko bikugiraho ingaruka ndavuga nk'inzoga kuko muzuka inzoga zo zica utugira ngingo two mu mutwe ibi ngibyo bikaba ari ibindi bintu mu bitwinjiramo ibintu bisigaye dukenera cyane tugiraho ikintu kimeze nka dependance ariko noneho tukanabikoresha mu buryo burengeje ubuhagije kuko noneho bigira ingaruka mbi zikomeye ku gitotsi cyacu kandi gitotsi muzi ko kigira uruhare mu kuruhura utugira ngingo twiriwe dukora dukoresha ibi utugira ngingo two mu mutwe tunyuranye n'utugira ngingo two ku mubiri ndetse n'ikibindi bipande by'umubiri kuko nitwo duhora twirirwa dushyira ibintu byose ku murongo twirirwa dukora icyo bita amaporogarama gukora porogaramasiyo y'imikorere y'umubiri wa muntu noneho umuntu ugasanga utuntu twose turikora automatikamente iyo rero twananiwe usanga harimo bimwe bitangiye gukora nabi bikora byihuta cyangwa bigabanuka bikaza gukora no kuri iritime y'umutima bikaza noneho gutera ikibazo cy'umuntu gutekereza nabi kuza kugira umunaniro kugira icyo bita uko yaramutse kubi kubana nabi n'abandi kuza kutabasha gufata mu mutwe gukurikiza ibyo abandi barimo kumubwira ndetse no gukurikira akazi uko bisanzwe urumva rero aho ngaho urumva ko muri aba yatangiye kwinjira muri dependance niba ataragera muri dependance ubwo ngubwo ubwo ataranabizi ashobora kuba yaranageze no muri etape y'icyo bita addiction ni ukuvuga ngo neza biri ngombwa ko akenera akazi
turamufite kuri telefone reka tubwire uko bimeze kugira ngo bishobora no gufasha n'abandi bashobora kuba bafite icyo kibazo atubwire uko bimumereye akurikije uko umaze kubisobanura Marcel wowe bimaze kugera ku rugero wumva wakabaye ubireka ariko ntibigukundire
ubundi ni ukuvuga ngo nyirizi nabijya gutangira izi telefone zigezweho ngewe natangiye kuyitunga mu mwaka w'2010 ariko hakaba hari imbuga nkoranyambaga zitabagaho icyo gihe nk'izi za WhatsApp zije vuba noneho uko izi mbuga nkoranyambaga zigira hino TikTok WhatsApp Instagram na Facebook zatangiye bimpuza abantu nkumva ko niba ndi kumwe nawe turi kuganira hasanga hari akantu kancitse bitangira kumva nge na telefone twihagije nta wundi nkeneye ku buryo n'uyu muntu ampamagaye ndi kuri chat yagiye ubwiye ngo ndahuze kandi nta kimpugije muri rusange noneho haba ubwo nicaye nkumva nshaka kwigomwa kuba ndetse gukoresha telefone ariko bikanga nkayirambika isagondi imwe ubundi nkaba ndagurutse ku buryo ubwenge bwibukaho telefone irambitse budashobora kwibuka aho nashyize ikiyiko budashobora kwibuka aho ndambitse icyuma cyo gukata ikuto yo kurisha ku meza nshobora gushaka ikuto nk'ibara ariko ntashobora kwibagirwa aho ndambitse iki telefone ni ukuvuga ngo iyo ntari onorayini turejuru ushobora kubona ko hari ikintu cyahungabanye muri njye n'uwo ari we wese akabibona ariko ahanini ngenda nzi kibitera kuko iyo ndi onorayini mba numva umunezero umubiri wose wuzuye njiha fagache ya kondure itamonja mwini ukabona ko hari kintu gisa gihinduka kuko yewenda nanyorohereje gusoma mbere nagiraga umuco wo gusoma ibinyamakuru nkanabigura ariko kuko mpita mbyisangira online nkaba nagurutse ubuza ntabwo nshobora no gusoma page y'ibitabo ngifashe bisanzwe ntagisomera kuri telefone numva ntabyo ndimo
arabyumvise
n'urugo rwego ngiyewe ndiho muri rusange
bwana Gakwaya ibi bintu bigeze he
aha ubwo uko mbyumva rero we yamaze kugenda bimbata gahoro gahoro ndetse ubwo tangiye no kubivuga bera nuko amaze kubikorera icyo bita depistage primaire cyangwa preliminaire iyo uyewe bwite analyse we bwite amaze kubona ko ari ikibazo cy'uko niba bimutera ku kanyamuneza karengeje agahagije ibyo byishimo bikikora kumva merewe neza ndetse bigatangira no kumwinjiza muri ya za phase dukunda kwita de phase ziri grave muri depression kuko mu bimenyetso bya depression cyangwa se icyo bita deprime no kuvuga ngo ni ugucika cyane cya mbere ni ugucika ku bantu gucika ku byo wakundaga ukwibera iyo ngiyo ukibandira n'isi yawe bwite ndetse bikanakukura mu bantu urumva ko aho ngaho yatangiye kuhinjira igikurikiyeho sindimo gukora diagnostika kuko naba nibeshye kereka twicaranye wenda nkareba n'andi madone yandi n'ikimutera kuba byihuse areba kuba adashobora kumara iminota ingahe kuko hari iminota bisaba ko muri diagnostike cyangwa depistage bisaba ko umuntu bareba bati uyu muntu amaze iminota ingahe atarebye telefoni cyangwa se atarebye interinete none bikaba byavuga biti uyu muntu iyi minota ibiri atamaze atareba ibintu ni ukuvuga ngo ya dopamine bisukwa muri sisiteme cerebrali mu bwonko cyangwa reka mbahe urugero burya muzareba iyo urimo kwigisha igikoko kuzagufasha mu buzima cyangwa abatoza imbwa cyangwa se abatoza iki ni urugero simvuga ko twese dukunda izo imbuga mpuza tuba turi nk'imbwa cyangwa utangira gahoro gahoro imbwa igakora ikintu nk'uko ukifuza ukayiha akantu icyo bita sisiteme de rekompanse
ukayiha
akantu ikakarya ubwonko bugatangira kuvuga ngo ariko uziko bya bintu bifite akamaro igahita itangira gukora icyo bita kurema amasi n'amusima cyacyo icyo bita plasticity ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo kurema ibindi bintu izajya yibuka gukora nk'uko shefu wabyifuza noneho bikarangira ahubwo noneho byikora by'ubwabyo kuko hari ibintu twitoza noneho bikazarangira byikora kuko tuzi ko bizana akanyamuneza niyo ka akanyamuneza barekeyeho kujya bakakoha na nk'akabombo baguhaga ugasanga noneho warabimenyereye kera twigaga igare ikagutura hasi ukumva utasubira kongera kuryiga waguye ariko uko wamara kurimenyera urebye umunyenga riguha n'ukuntu hantu ukomera mu mashyi bikagira noneho ugasanga kurijyaho biragutera no kuritekereza biragutera akanyamuneza n'ibindi rero niho byageze ibyo ngibyo ni ibiri normal ababikoresha mu buryo bwa kreative
reka duse n'abamufasha kugira ngo twihute twakire n'abandi bantu twahongaho turahatinze kubera ko numvaga ko ari ikibazo abantu benshi bashobora kuba bafite ubu noneho kuriya uko wumvise ameze niki yakora kugira ngo kuko mu byukuru urumva ko arasa nkaho atifuza yatangiye kubona ko ari ikibazo arifuza kukigobotora yakora iki kugira ngo abigireho ubutware abigireho ububasha abikore mu gihe yumva agomba kubikora bye kuba ari byo bimukoresha
sindamenya niba mwamubaza niba abasha kuruhuka amasaha angana iki
Marcel arakumva
kuruhuka rero muranyumva neza
komeza Marcel
kuruhuka bijyanye no kuruhuka mvuze ko sinzi kuruhuka uko nabivuga ariko iyo bigeze wenda mu masaha ine z'ijoro kuko ubu nijye simfunga konegisiyo ya telefone yanjye ariko niyo nicyo nkumva mesaje iraje ntitanyireba ubwo kwicura nshobora gusinzira saa ine n'igice na 50 nkaba ndiyiciye donc message igisona numva hari ubutumwa bugufi buje haba kuri ntuza mfa kumva message ije mpita ndeba yari yo kandi nkayisoma nkanayisubiza
yaho rero urumva nyine n'ibibazo kuko ubundi mu byo nari kuza kuvuga harimo kuza kuvuga ko hari ibyakwirindwa haba ku bana no ku babyeyi ndetse no ku muryango w'abantu muri rusange hari ikintu gikomeye cyane kitwa kuruhuka. Mbere yo kuruhuka ukirinda kureba kuri izo, mbere yo kuryama ukarinda kureba kuri izo mbuga nkoranyambaga, byaba isaha mbere, kuko ibituzanira imbuga nkoranyambaga hafi ya byose no kuvuga ngo haba smartphone cyangwa se ekran n'amavideo n'amateleviziyo, kuko ntabwo nazo zahindutse imbuga nkoranyambaga zizana ibyishimo n'akanyamuneza bijyanye n'izo nyine za rezo sosiyo ntuza social media. Noneho byose ukaba wabyirinda, kuko icya mbere duhere ku by'umubiri, harimo umubiri ukeneye kuruhuka byimbitse, ariko ntushobora gupfa kuruhuka warebye kuri zirya ekara. Ekara nyinshi zisigaye zikorwa hariho akantu kitwa gatangira twa imuri z'ubururu. Izo muri z'ubururu zigabanya icyo bita umusemburo ugira uruhare rukomeye mu gusohora icyo bita melatonin ituma abantu basinzira. Za ekara nyinshi rero abantu benshi bazirebaho icyo gihe umuntu ugasanga asinzira, cya gitotsi kidafasha kuruhuka, biruhura ndetse bigorora, bifasha kwa tugira ingingo kuruhuka. Ibindi ni ukurara iyo network ukigomwa rwose, ukagenda uyivaho gahoro gahoro, ukareba ukuntu wongera kugaruka mu isi itari isi yo mu kirere, iyo mu isi utamanamo n'abantu, ahubwo isi iy'abantu uhangana n'abandi, uwafrontana n'abantu. Ndumva ibindi turagenda tuvuga gahoro gahoro.
Urakoze cyane Dr. Gakwaya. Marcel, reka tugushimire cyane kandi komera ugerageze gukurikiza izo nama kugira ngo ubashe kugira ububasha kuri telefoni yawe no kuyikoresha mu gihe uyishakiye atariyo igukoresha. Umunsi mwiza.
Murakoze namwe, ibihe byiza.
Ku murongo wa telefone Theophile Mugabo ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika. Theophile, uranyumva? Theophile aragiye. Reka dusubire rero, urabyumvise Bwana Gakwaya ko ibintu by'imbuga nkoranyambaga ntabwo ari ibintu bya hafi. Ndatekereza ko mu by'ukuri abantu benshi bashobora kuba bafite ikibazo nk'icya Marcel, ariko batasobanukirwa ko icyo kibazo bagifite, batarayasuzuma ngo barebe babone ko icyo kibazo bagifite.
Nibyo cyane, kuko nandi babwira nshobora hari igihe nigeze kugeraho mbona ko bimaze kugenda bimfata kontorole, bigiye kugenda bintwara umutwe wanjye utagifite ubushobozi bwo kubaho ngo ngire akanya ka burya kugira ngo ufate mu mutwe, ugire icyo uplanifiye mu buzima, ugire icyo ukora mu buzima, cyangwa usugire icyo winjiza mu mutwe kindi, bisaba ko uba uri concentre. Iyo rero buri munota uba ufite akantu kakwibutsa kagucana agatara mu mutwe ngo hari iki kimeze gutya, uzarebe nk'itetse, abenshi murabizi itetse, uzi ko ikintu gishobora gushirira, hari akantu kaba kakubwira ngo ariko reba funga, cyangwa se kugenda uvugutereka ndebe umuryango wanjye kudakiza. Aho rero nanjye nigeze kuhagera, nyuma nibwo natangiye kuvuga ntangiye gutakaza kontorole ku gice cya 50% cy'ibi ngibi. Hari benshi rero batazi ko ibyo ngibyo babigira, uti bigenda gute? Hariho abakurikira izo nkuru, kandi abakora utwo dukuru bashyiramo n'utubara twa tundi duhora duteka ryose tubyinisha, turyoshya, tunakurura, ndetse nibura nabo bashyize, ndetse n'ayo makuru bashyizeho akaba afite ni n'amatitre, ndavuga ngo titre sinzi uko umuntu yayita mu kinyarwanda,
n'udushushanyo tuziherekeje rimwe na rimwe dushyeshya,
duherekeje n'uturingushyo twinshi cyane, ku buryo kamwe gakurikira kandi ugasanga ikintu byisha cyane bikunda no kubaho muri diagnostike y'indwara zo mu mutwe cyangwa mu cyo bita trouble, nuko utakaza noso y'igihe. Umuntu agatakaza noso y'igihe ugasanga umuntu aravuga nti ntarangiza, umuntu waraganira akimerera gutyo ntazi uko aza kurangiza. Noneho nawe kureba kuri cya kindi ugasanga wataye igihe, ibyo wari uriho byagutakaje focus, ntukikonsantre. Kandi ibyo urimo kwiga, ibyo urimo gusoma ni byinshi bitandukanye binyuranye, bidashobora kuza kubona uko byiza kwinjira mu bubiko bwacu bwo mu mutwe. Rero hari n'abandi batagira icyo bandika, bakunda kwisomera gusa, abo bita ubwo abo ngabo nabo bita za intafipu, abandi banabyuka nijoro, cyane cyane bikunda kuba ku batineja baba adolescent, babyuka nijoro, abantu ingimbi babyuka nijoro akajya kureba ibyanditse, warayitinze ibyo yakoze, ugasanga byamushyize no ku umikorere y'umurengera yo kugira ngo horashaka ikizatuma barayikinga nibwo aza no kwimuka akavuga ati ubwo batakirayikinga reka ntukana wende beri buze kugira nibwira ko muza bagira takanisebya rwose kugira ngo bagire
bagira icyo babivugaho. Turabigarukaho mu kanya aho ngaho, reka tubanze twakire Innocent Tuyizere ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Uherereye he Innocent?
Ndi mu Burundi.
Ni igitekerezo ni ikibazo?
Ni igitekerezo ariko ndafite n'akabazo gatoya.
Komeza.
Ikintu kirekeye navuga ni ikoranabuhanga rya kino gihe ryazanye akamaro katari gake, akamaro karabo karagaragara naho abahinga benshi bakunda navuga ni kwerekana ingaruka mbi iryo koranabuhanga zitandukanye, ariko usanga bidafashe ku mbure ku mvo z'uko iryo koranabuhanga bariko rirakora ariko ryatera imbere rituma ibintu byinshi navuga nk'ubuzima buragabanuka, ndetse naho usanga ari ubu ubuzima bwiyongeye mugabo hari ubusuma usanga abantu katifata navuga nko mu nzego za leta bikamabanga y'igihugu iyo ziri bitaye koranabuhanga ryo bari hari yose n'ibigenze nabi. Abakazi nari mfite nashaka kumubaza yavuze byinshi yuko hari abantu bashaka kurwara hamuka n'ibindi, ariko araraba neza igihe telefone umuntu yo bayikoresha nk'icyo kindi kintu cyose yo ikoranabuhanga rikunze umwanya wo yikoresha. Niko kazi nari mfite nashaka kumubaza yuko uwo mwanya wo buhari igihe bifata niba ari imyaka 20 cya 15. Bakoze
sinzi niba akumvise neza kuko njye simbashije kukumva.
Nanjye simwumvise, sinumvise ikibazo abajije rwose.
Ongera samwongera wigore usubiremo icyo kibazo Innocent.
Ndamaje ikibazo nk'umuhinga kuri iki kirekeye kugira nuvuga ibihahamuka mu mutwe icyo hahamuka mu mutwe avuze sinzi ko iyo afite nubwo ari igihe
ntabwo yavuze ihahamuka, yavuze nko kuba ububata cyangwa se gusa n'utegekwa.
Nubwo ni uko hari igihe umuntu yakumbura igihe bishobora guhera bikamuvamo n'igihe icyo telefoni ni yakumbura bakiro sinzi icyo gihe cyaba ari cyo.
Ngira ngo aravuga ati ni ryari umuntu ashobora kuvuga ko yinjiye muri ubwo bubata, ni gihe ki umuntu ashobora kuvuga ati yewe byarancikanye?
Yego.
Ntabwo muri ubwo bubata muri iyo dependance cyangwa biza kugera no muri addiction ni icyaha udashobora kumara iminota irenga itanu utarebye hatagize ikintu kigusukuma iteka ryose ngo urebe amakuru, urebe televiziyo cyangwa se urebe cyagihe ucika mu bandi bantu kubera ko hari ikiganiro cyangwa se hari iki cyagihe ureka gukora ibindi bijyanye n'iby'ibanze bikusanzwe bibaho mu buzima wiyuhagira kugera gute ukazindukira kuri bya bindi byose bizana amakuru y'umurengera cyangwa nawe ushyiraho bya bindi hahandi uzinduka ugiye kubwira umuntu nabi ukibagirwa icyo wari ugiye gukora bya bindi bikubuza gukora imirimo yawe ihoraho ya buri munsi kubera ko watangiye kwinjira aho ngaho umuntu akwandikira ugatangira kugira kurega izo mbuga nkoranyambaga ziza nyine haba kuri telefone, kuri laptop cyangwa se no kuri televizore. Ndibwira ko ni byinshi cyane kuko hari n'ibindi byitwa kutaryama, kutabasha kuryama ngusinzira amasaha arenga isaha irenze imwe kandi wari uhuriniwe cyane ugakanguka ugiye kongera kujya kureba ni twishi bya bindi unayijyana no muri no mu kazi ku bwiherero kugira ngo wa muntu ukomeze umukurikire ugomba gukurikira. Ni ukuvuga ngo ababikora ntabwo babikora n'umutima mubi, hari ababikora bagira ngo yiremere uwo uzakundwa uwo atabaye yifuzaga kuba we, ariko bikanga ukaza nawe kubyitaho ukabisoma. Harimo n'abantu rero bisubiriza ibibazo nk'uko nguko noneho ugasanga byagiye bimutwara gahoro gahoro byahindutse kimwe mu biryo akenera agapimo gatoya kugira ngo abashe gukanguka, abashe kugira ibyizere, abashe kugira icyizere cye bwite ndetse no kwizera ibyo agiye gukora.
Inosa urasobanukiwe? Urakoze cyane rero, ugire umunsi mwiza ho mu Burundi.
Yego, namwe muri hejiza ngaho.
Radijwe rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Sanga. Turareba ingaruka z'imbuga nkoranyambaga na internet ku bijyanye n'imyifatire n'imyitwarire ku bantu. Umutumirwa ni muganga Albert Gakwaya. Turavugana ari i Bruxelles mu Bubiligi. Twarimo rero tuvuga ku bijyanye na none n'imyifatire. Hari ikintu umwe mu bantu twavuganye witwa Celere yavuze cyo kuba umuntu yagira atya akabona hari nk'ikibazo, wenda nk'inyamaswa iteye umuntu cyangwa se umuntu barimo baramukubita, aho kugira ngo atabare akagira atya agafotora kugira ngo ahite ashyira ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo ngibyo byo bisobanurwa bite mu buganga mu buryo bw'imivurire? Ibyo byo mu bisobanura mute?
Ntiriwe njya mu magambo arambuye cyane asobanura ku cyerekeranye n'imihindukire y'imikorere ya muntu, ni ukuvuga ngo guhindura umuco ubundi wakagombye kuba ugenda agana abandi, kuko hari icyo bita kugenda ugana abandi ubafasha cyangwa se uhangana na situasiyo murimo mu buzima. Icyo gihe wowe ugashaka kugaragaza isura yawe no kuba wabaye ahabereye amahano atazigera kuba ahandi henshi, ni ukuvuga ngo uba watangiye guhindura imikorere isanzwe yo gutekereza k'umuntu uba mu bantu. Waratangiye kwinjira muri ya si yaremwe iyo bita twisi itari yo mu bantu, icyo bita reality virtuel, ni ukuvuga ngo nabo abahariya urakora ku buryo uhabahagarariye. Ariko ntuhabahagararire gusa, ukabahagararira nka ka kayirima nako kari ku butaka ariko kari muri ba bantu, ni ukuvuga ngo uba waratangiye gutakaza notion z'ahantu za dimension z'igihe urimo, noneho ukibagirwa ko nawe uriye muntu wakagombye kumfasha, ahubwo ukihutira kugaragaza isura yawe iri ahantu heza. Ni ukuvuga ngo iyo undi muntu muzima, nta muntu muzima ubundi ku isi wakagombye waremewe kuzigera aho atabasha gutabara, atagira ubutabazi muri we. Ariko iyi si ya none isigaye idukura muri mubona abantu bitwa abo bita muri Japan, muri Japani bitwa ikikomori. Ikikomori ni abantu baretse guhura n'abandi bantu kubera ko bibera muri ya si virtuel, bibera muri ya si virtual reality, bakabona ibintu byose bakajya guhaha nta muntu asuhuza, agatangira no gutinya abantu, bagatangira no kugira ntuza. Ndetse no muri COVID natwe byatubayeho benshi, basanga umuntu ntacyumva akeneye abandi bantu kuko hari ibihagije, ibyinshi abibona kuri ya mudasobwa, ibyinshi abibona kuri, ugasanga avuye muri ba bantu, ni ukuvuga ngo yibera mu yindi si. Ndetse binagusesha binakubisa cyane n'umuntu wagize icyo bita agahinda gakabije, agahinda gasaze, icyo bita twita depression. Ndetse kunumva agiye biba bidahagije kubyita agahinda gasaze, kuko umuntu uwo muntu acika mu bantu akibera mu isi ye, akasanga yirira nk'ibintu bigiye bwite, ugasanga nta muntu ayumva agishaka, ugasanga ariryamira akaruhuka, akabyuka abandi bagize. Rero ibyo bintu ni uko nguko n'ubundi nabyo bigenda byirema, ku buryo uva mu bantu bo muri ino si ukatangira kwiyerekanira ibyo ngibyo bizamura gratification ya sura yawe, icyubahiro n'akanyamuneza ya sura yawe, kuba werekanye bya bindi, kandi ntunagire n'ipfunwe ry'uko n'isoni ry'uko wa muntu ashobora kuba yahatereye ubuzima cyangwa yashoboraga no gupfa, kuko ubundi rya iba ari trauma. Kuko muri trauma ubundi bwo nongeye kuvuga ihungabana, muri trauma ni hahandi umuntu aba yegereye urupfu, ubona ko rugiye kwita undi muntu cyangwa wowe. Aho rero kuba ubona ibyo ngibyo ni ukuba kuba byarishimye imirebere yawe y'abandi bantu ku isi, nyinshi icyo bita le sens de perception, ibyo bita gutrete formation no kuguhuza n'ubutaka uriho, kuko hari igihe uba wibereye mu butaka bwo mu kirere bwo mu ndoto, ndetse aribwo twita realite virtuel, ndetse n'ubundi butaka buri nyabwo, ukasa nk'aho ugenda nk'umuntu witwaga narcisse wagendaga yikundiye akasura keza, ariko agende yireba mu mazi agera hararuhama sinzi ibyo ngivyo niba mubizi muri za mitoloji umuntu witwa analysis ukunda kuva abantu bita narcissique babandi bagera gutyo icyo gihe umuntu yibereye mu yesi imubuza kuba mu isi nyayo nyayo yo hanze
kugeza igihe
bimubuza no kure
ibyo bimutereje ibibazo. Reka nyemerera twakire Daniel Mukwaje ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Twabara mukije muturamukize no mutumire
arakumva. Uherereye he Daniel?
Yemerereye ku mugabane w'Uburayi muri Finland.
Ye, ni igitekerezo ni ikibazo?
Bo, ni igitekerezo ni nyunganizi, hanyuma kandi nkabaza n'akabazo kumbure hari icyo nshaka kuvuga ku bijyanye na ingene na n'ubuhinga bwa none, hanyuma kandi nongere mbaza akabazo uyu mu
mutumire
akazina sindakibuka.
Yitwa Dr. Albert Gakwayo.
Okay. Mere ku nyunganizi ubuhinga ngurukana bumenyi ku busanzwe uravye mu bihe turimo nta muntu yobura gushima aho ibihe bigeze n'ukuntu ubudufasha uravye nko muri kahise ukuntu kugera kure twakoresha amakete canke ugasanga n'umuntu aracerewe kugera yaja ubugasanga ariko umuntu akoresha umwanya kubera ibintu by'ubuhinga ngurukana bumenyi. Ariko kandi rero hari ibindi bintu nogaruka ko nko mu gwaruka gw'ubu aho usanga umwanya munini tuwushira ku telefone canke ku mamashini nyene n'umuntu aho gusaba nk'amafaranga yo kurya aho gusaba umugenzi nayo kurya aho bakamusaba y'amayinite.
Ibyo twabibonye ku muntu byabayeho kare twahoze tuvugana.
Hari umuntu usanga yibagira no kurya ugasanga aho kurya araba telefone. Ibi rero nabyo nibaza ko ari ikintu kibi kiza kivanga mu by'ubuhinga ngurukana bumenyi. Hariho icyo nagomba guterera nanjye cambaye ko kwiba ibintu bya telefone nyine. Hari ukuntu namara umwanya munini cyane ndi ku telefone ho mu masaha 28 ku munsi ugasanga amaze amasaha byibuze nka 15 mfite telefone ndiko ndayiraba canke amarenga mbere wanashaka.
Ubwo ni ukuvuga ko mu bindi byose wabisigiraga amasaha 9 gusa?
Neza cyane kandi kabisa umve nyine ijisho sinakura ko intoki sinakura ku telefone.
9 harimo akazi, harimo kuryama, harimo gufungura n'ibindi byose.
Niyo nabari ko nafungura telefone ndayifite mu ntoki ndaba ka message kaje nkasoma wasanga umwanya munini ndiko ndawumara ku telefone. Birambangamira ariko ko ntagira uwo mbaza ndiyumvira ntangira gufata iyo nshatse kugira ngo nkure telefone ndayiza impande nahitamo kuyizimya. Ibi nabitangiye mu minsi yahera rero araheze nk'amezi nk'atanu guco n'ubu ndiko ndabigenza kugira ngo nsinzire ubundi byari byarananiye. Urumva rero ni nk'inama ngira abandi byananiye nyine kubiheba telefone ubonye ikubangamira rwose ikubangamira uhitamo kuyizimya kuko urumva uyize hafi yawe haje akamesaje uteza ugasoma kezize muri silence niba ushyira muri librairie haje akamesaje ugasoma nubwo bujya rero usanga n'ubundi wa mwanya w'umutakara. Hanyuma mvise akabazo nabwo akabariza umutumire rero niko navuze mpereza ko umuntu akoresha telefone neza ku munsi niba yaba yakishije sinacumvise kumbure naba nacerewe ariko iyo ukoresha amasaha angahe ku munsi ku telefone ku buryo wizera neza yuko yakoresheje ubwenge bwiwe neza n'umwanya wiwe neza. Murakoze.
Urakoze cyane Daniel. Ubwo arakumva reka gusubize.
Daniel urakoze cyane ku byerekeranye no gukoresha telefone. Hari abayikoresha nk'umurimo, hari abayigishirizaho, hari abayikoresha mu bucuruzi, harimo abayikoresha mu bintu byinshi mu mizi bitandukanye. Abo ngabo nta wagira icyo bivugaho. Ikibazo gikomera kuko twabonye byiza byinshi byitangira nibyo navuze nirukanka cyane kuko naje nakerereho. Harimo byinshi byitwa kubona amakuru, kongera kubona inshuti, kubona amakuru menshi ku buryo bushoboka, nawe gutanga yawe, kwerekana ibikorwa byawe, nta kintu cyiza nkabyo. ariko bihakabaho nubwo bwiza bwabyo kuko iteka ryose bitanze kuri izi mbuga nkoranyambaga twikiranye ko harimo akantu kitwa aspe yuko biba biri muri virtual kandi bikagaragara kuri za mbuga nyene zigize kuri za telefone cyangwa se kuri za laptop cyangwa se n'ibindi byinshi bigira amantu ya mayikara. Ibyo bintu tukuvuga ko kubikoresha naba ari ukubikonsirita ari ukubireba aho kubigiraho ingorane ni cya gihe byo bigutegeka buri segonda ukabura udashaka urumva ko hari abo bavuze uti iyo hari aho nabyaga mbona akamesaje ntakareba umuntu akwandikiye ubundi mu cyubahiro ni na byiza ko ni ukubireba ariko guhora iteka ryose ubyutswa ukangurwa uhangayitswe no kureba mesaje no kubona icyo uza gushyiraho no kubona icyo uza kuvuga no kwihisha inyuma ukaza gutukana iyo uri umwanzi sosiyare ari umuntu ufite uburere bubi cyangwa se uri umuntu ushimishwa n'akababaro naho ubundi biremewe ko umuntu akoresha iyo telefone mu gihe cyangwa ngo ugomba guhamagara ukavugana n'uwo ushaka ukanamusura kubera ko ubu ngubu nta bundi buryo bubaho bwo kuba wagira ariko bitari ngombwa ko ugomba necessairement kuba wahamagara wa muntu nawe ya WhatsApp cyangwa se kwandikira na wa muntu kujya kuri twa tuntu bibaye nk'indwara kujya gushaka amakuru buri gihe gusoma kujya kumva YouTube kujya gukurikira amakuru y'abandi wihishe buri gihe ugahora hari abo bita resistirizateur intensif hakabaho noneho nabo bita depassif wirera aho ngaho akaba afite konti ku rubuga runaka akabaho ariko arukurikirana atiste consequence kandi abaho nka wa wundi utagira nka wa wundi uhora yandika wa wundi uhora tukana wa wundi uhora shyira butuntu wa wundi bihora bibyutsa buri minota ibiri buri munota buri segonda agomba kureba telefone ndetse ushobora no kuba twaye nk'ikinyabiziga akajya kureba akatwara igare hari abantu batwara za yuba muzi cyangwa ugasanga arimo kugenda yandikira umuntu byanamusekeje kandi ari ku igare ukajya kubona ukabona yikubise nk'aho yibagiye ibyo yari arimo akabona yikubise nk'aho uvuga ngo aho ngaho niho byabaye bibi naho ubundi ibindi byose amasaha ushobora kumaraho uri ku kazi hari nk'abantu bakora muri mu gusubiza telefone akazisubirisha za mbuga nkoranyambaga nta kundi kuntu uwo muntu ntabwo ari ukuba ko ari addicted cyangwa se afite dependance ari ukuba ko we arimo gukora akazi.
Twari twabaye nk'abavuga ku ngaruka kubera uburyo twatangiye ikiganiro n'abagiye babaza tubifataho hirya no hino ariko ndabona dusigaranye iminota 7 gusa reka twihuta turebe zimwe wenda mu ngaruka twaba tutavuzeho bigira n'ibyakorwa kugira ngo dutangire uyu muvuduko umeze utya kuko biragaragara ko abantu bamwe bashobora kuba bafite icyo kibazo ariko batagisobanukiwe.
Ingaruka wenda izo twavuze ibitotsi twabivuze ukuntu byica ibitotsi biriya bidufasha kubireba byica ibitotsi ndetse no guhangayika kugira ngo ntuza umuhangayiko bigutera umuhangayiko ukuntu mu minsi iri imbere uzaba umeze bikagabanya ubukana bw'ibitotsi bijyanye byo twakagombye kugira by'amasaha 7 mu ijoro ariko bigahora bitubyutsa kugira ngo tujye kureba cyangwa se tugire cyangwa se natwa kwatu lumière bleu twatuza tukavuza icyo bita gukora wa musemburo witwa melatonine ugira uruhare rwo gukora igitotsi kimbitse. Ibyo ngibyo n'imwe mu ngaruka kugabanuka k'ubukana bwo kwihangana ugakurikira ndetse no kwinjiza ubumenyi mu bwonko icyo ngicyo urumva biriya bintu byo guhora ufite tension umeze gute utanasinziriye neza byose birakorakorana bikazakubuza kugira icyo bita degre de tension ihagije ndetse na concentration noneho no kugira memoire izafata ibintu ukabigumana kuko iyo ufite amakuru menshi ahora kwinjiramo muzareba isomo burya rikozwe n'iminota 50 ry'abantu bakuru abatoya n'iminota 30 kuko attention y'umwana iba ifite iminota itarenga 8 haribo abagira 5 noneho iyo umuntu mukuru ntigirenga 5 kuvuga ngo iyo urimo kumubwira ntiwakagombye kurenza iminota 25 mu isomo nyaryo ubundi habaho ibyo bita ku imyitozo yo kumenyesha umuntu iyo ngiyo ntibisaba tanse urumva ari umuntu we yaba yarabaye wa wundi uhora ajugunywamo ikintu cy'amakuru mashyashya ibintu bishya ndetse n'ibyo nawe ashaka gutanga konsantarasiyo hari n'ibindi kugabanuka cyane kw'ingufu z'ubushakashatsi kuko urumva utabaye konsantere ushakashaka ibyo uhita ukoresha ako kanya, ibintu byose bikabamera nk'ibigiye muri diziramu ya kompyuta bigahita bisohoka mu byigendera. Ejo ukongera ukabona ukabona biratangaje kuko utigeze ugera aho bibika muri ntuza. Gucika kuba wowe, gucika kuba wowe nyawe, ukumva wakagomba kwiremera undi uzajya wihishamo ukamera nk'umuntu ni muri cya burende bya biburende by'abarusiya mujya mubibona. Ariko iyo bagikubisa sohokamo yirukanka, isi yo hanze ikamunanira. Ariko iyo ari muri cya kintu ubona ari umuntu w'igitangaza, ni ukuvuga ngo rero natwe niho bituganisha. Wiremyemo umuntu utateye ubwoba, uzi ibintu byinshi kubera kubyiba hari ukabisohora, kubera kubivuga neza ukagera gute, ukarikanagute rero nakajyamo neza. Ariko wagera hanze mu isi yo hanze ugasanga ka kanyamuneza ntakugira. Nuko icyo wari urimo kora ugiye kumbwira na nigira ngo mvuge iminota ibiri, noneho wenda tuze no kugera no kucyakorwa kugira ngo abantu bagire
bari ukomereza kuri icyo ngicyo kugira ngo icyo abantu bashobora gukora kugira ngo bitangire umuvuduko biriho, no kuba abantu bashobora guhura n'icyo kibazo ntibamenye mu by'ukuri ko bahuye nacyo.
Yego, cyangwa burya nta muntu ukumenya wundi uretse wowe. Cyambere nta muntu ukumenya wundi uretse wowe. Nukwanza kwimenya kavugutse ubundi ko nashoboraga ibi kuki ngomba kubikora nihisha inyuma ukava muri bukiri ukabanza gukora ku facing ikintu nyacyo ukabanza gukontrola kongera gukontrola umurima wawe urimo kamere ya urimo ubwonko bwawe urimo wowe. Ikindi gikurikiraho nukwiyumva byimbitse ukareba ukavuga utareka ibi bintu bigatuma wongera gukontorora igihe ngo harimo wowe wongera kwigaruka ukongera ukifata nshaje ukikontorora, ariko hagakurikira no kufungana na cya gihe. Ibindi ni ukureba ukuntu habaho uburyo bushoboka bwo kumenyesha abakiri batoya abana ko kongera kubasubiza uburenganzira bwabo bwo gukina bari hirya y'ibyo bikoresho, kuko ibyo bikoresho bibamo amakuru nta muntu yakontorora. Sinzi naba mwajya kuri Google ngo Google ujyeho urebe wandike amakuru ukore definisiyo wenda ya kardiyoloji cyangwa se yenda ya psikoloji cyangwa se wenda ya radiyo, umuntu araza akabisiba akandikaho ibindi bintu. Niyo hatabonetse undi muntu ngo aze ngo abisibe, ubisomya ako kanya yajyana amakuru apfuye ya wa wundi utarigeze avunika ajya gukora ubushakashatsi akaza akiyandikiramo we ibimuturutse. Ibyo bintu rero ni byiza ko tubimenyesha abana batoya kutabifata nk'aho ari inyandiko ntagatifu ibyanditswe muri biriya bintu, ndetse ko biri ngombwa ko umuntu abasha kongera gusubira muri we ngo agire ubumenyi bw'ibanze. Igikurikiraho rero iyo umuntu umubona yafashwe ni ukumugabanyiriza ibimwe bimujyanamo. Ikindi navuga ni uko na za leta zafasha abantu gukora amakilebu bagakora amakilebu yongera guhuza abantu bagahura nk'abantu bazimije ntire mbibona mu bazungu muri abanyaburayi bo bagahura nk'abantu batasa telefone bari muri ibyo bintu. Icyo gihe batangira gufacinga na none agatangira no kubona ubushobozi bukeya asigaye afite mu miganirire, ubushobozi bukeya asigaye afite abikura mu mutwe, kuko akenshi bireba kuri Facebook, kuri YouTube, kuri Google, kuri iki ukeka ko bifite mu mutwe ariko ntabwo ubifite nk'uwabyize nk'uwabikoze. Kuba ngo uri umuntu akwiriye kwakira uko ameze, naho ubundi urimo kubyandika nta hantu uzahura n'umuntu n'uwo ntacyo uzabimaza, kandi ntuba muri yasi ya virituweli. Ikindi cyakurikiraho ni ugusaba ko ku isi hafi ya hose ahandi benshi bagira ikintu cy'amakonseye desa abantu bakuru biyubake bafasha ababyeyi kurera urwaruka, kurera urubyiruko. Wa mwana byoroshye cyane kugusuzugura uri umubyeyi we, ariko iyo ushobora kumbwira utari kuvuga binaniye tuzakuganiriza turi kumwe n'abandi ufitiye icyubahiro ko twese turabuba, icyo gihe bigenda byongeramo akantu. Ndumva icyakurikiraho ni ukugabanya
amasaha. Aradufashe Dr. Albert Gakwaya, impuguke mu bumenyi bwa muntu. Reka ngushimire cyane umwanya uhaye ikiganiro muri Isanga, nitwongera kugukenera uzatwitaba dukomerezeho.
Murakoze cyane, ni mwebwe ahubwo kugira confiance abitaba.
Nshimire kandi namwe mwese nshuti mwakurikiye ikiganiro muri Isanga aho muherereye hose. Nshimire na bagenzi banjye Chang ku buhanga bw'ibyuma na Dieudonne Cyubahiro wamfashije kubagezaho iki kiganiro. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, mukomeza kugira ibihe byiza.